nothing deserve. Onwe life na zo. Ta. Ichakwanye mewe kwa ifenda na nda. Nothing kwa. Mewe kwa ifenda na nda. Nothing kwa. Onwe love. Onwe love. Ichakwa onwe. Onwe. Onwe love. Onwe love. Ichakwa onwe. Onwe. Ichapte so. So, yes, I see it. Maybe see it. If you know, you know, ya ta. Anyane me kwani fendal. Anyadi he me kwani fendal. Ta. Maniche me gi fendal. Icha kwanye me we kwa ifendal anda. Nothing kwa. Mewe kwa ifenda na nda. Nothing kwa. Onwe love. Onwe love. Icha kwa onwe. Onwe. Onwe love. Onwe love. Icha kwa onwe. Onwe. Anafu kwa nilu madi. Ilu habalo chichili. One jinjili Adeka abani Ebe light in odi Fesi habala chichili. Habala chichili. I know this anybody. Icha kwanye mewe kwa ifenda na nda. Nothing kwa. Mewe kwa ifenda na nda. Nothing kwa. Onwe love. Onwe love. Icha kwa onwe. Onwe. Onwe love. Onwe love. Icha kwa onwe. Onwe. Icha kwa onwe. 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 Ta. Icha kwa onwe.
It's Fimi Production.
Onwe. Onwe. Ta.